Igice cya 67. Nta wundi muntu wigeze avuga nkawe. Yohana igice cya 7 umurongo wa 32 kugeza kwa 52. Ibikubiye muri iki gice. Abarinzi b'urusengero bajya gufata Yesu. Nikodemo avuganira Yesu. Yesu yari akiri Yerusalemu mu minsi mikuru y'ingando. Yashimishijwe n'uko abantu benshi bamwizeye. Icyakora ibyo ntibyashimishije abayobozi b'Abayahudi. Batumye abarinzi b'urusengero, twavuga ko bari nk'abapolisi b'idini, ngo bajye kumufata. Yohana igice cya 7 umurongo wa 31 n'uwa 32. Nubwo byari bimeze bityo ariko, Yesu ntiyagerageje kwihisha. Ahubwo Yesu yakomeje kwigishiriza mu ruhame agira ati, ndacyari kumwe namwe igihe gito, mbere yuko nsubira kuwantumye. Muzanshaka ariko ntimuzambona, kandi aho nzaba ndi ntimushobora kuhaza. Yohana igice cya 7:33-34. Abayahudi ntibasobanukiwe ibyo bintu. Bityo barabazanyije bati, uyu muntu arashaka kujya he ku buryo tutazamubona? Mbese arashaka kujya mu Bayahudi batataniye mu Bagiriki no kwigisha Bagiriki? Ariya magambo avuze ngo muzanshaka ariko ntimuzambona, kandi aho nzaba ndi ntimushobora kuhaza, asobanura iki? Yohana igice cya 7:35-36. Icyakora Yesu yavugaga ukuntu yari gupfa, hanyuma akazuka akajya mu ijuru, aho abanzi be batashoboraga kumukurikira. Umunsi wa 7 w'iyo minsi mikuru wari ugeze. Muri iyo minsi mikuru, buri gitondo umutambyi yasukaga ku gicaniro, amazi yabaga yavomye mu kidendezi cy'i Silowamu, bityo akajya atemba munsi y'igicaniro cyo mu rusengero. Yesu ashobora kuba yarashakaga kwibutsa abantu uwo muhango, igihe yaranguruga ijwi agira ati, niba hari ufite inyota, naza aho ndi anywe. Unyizera, nk'uko ibyanditswe bivuga, muri we hazadudubiza imigezi y'amazi y'ubuzima. Yohana igice cya 7:37-38. Yesu yavugaga uko byari kuzagenda, igihe abigishwa be bari gusukwaho umwuka wera, bagahamagarirwa kuba mu ijuru. Basutsweho umwuka nyuma y'urupfu rwa Yesu. Guhera ku munsi wa Pentekote yo mu mwaka wakurikiyeho, imigezi y'amazi y'ubugingo yatangiye gutemba, igihe abigishwa basutsweho umwuka bagezaga ukuri ku bantu. Bamwe mu bari bashimishijwe n'inyigisho za Yesu, batangiye kuvuga bati, rwose uyu niwe wa muhanuzi. Uko bigaragara, berekezaga ku muhanuzi ukomeye kuruta Mose. Abandi baravuze bati, uyu niwe Kristo. Ariko abandi nabo baravuga bati, ese Kristo yaturuka i Galilaya? Ibyanditswe ntibivuga ko Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi, kandi agaturuka i Betelehemu, mu mudugudu Dawidi yabagamo. Yohana igice cya 7:40-42. Abo bantu bacitsemo ibice. Nubwo hari abashakaga ko Yesu afatwa, nta warambuye ukuboko ngo amufate. Igihe abarinzi b'urusengero basubiraga ku bayobozi b'idini batazanye Yesu, abakuru b'abatambyi n'abafarisayo barababajije bati, kuki mutamuzanye? Abarinzi b'urusengero barabashubije bati, nta wundi muntu wigeze avuga nkawe. Abo bayobozi b'idini bararakaye batangira kubanyega no kubatuka, abatesaho namwe ntimwayobejwe. Hari umutware n'umwe cyangwa umufarisayo wigeze amwizera? Ahubwo aba bantu bataza amategeko baravumwe. Yohana igice cya 7:45-49. Bamaze kuvuga ayo magambo, Nikodemu wari umufarisayo, akaba yari n'umwe mu bari bagize urukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi, yagize ubutwari bwo kuvuganira Yesu. Hari hashize imyaka 2 Nikodemu yitwikiriye ijoro, ajya kureba Yesu, kandi agaragaza ko yamwizeraga. Nikodemu yarababwiye ati, mbese amategeko yacu acira umuntu urubanza, batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? None se bamushubije iki? Baramubwiye bati, ese nawe uri umunyagaliraya? Genzura urebe, urasanga nta muhanuzi ugomba guturuka i Galilaya. Yohana igice cya 7:51-52. Ibyanditswe ntibivuga mu buryo bweruye ko hari umuhanuzi wari guturuka i Galilaya. Ariko ijambo ry'Imana ryagaragaje ko ariho Kristo yari guturuka, igihe ryahanuraga ko abantu bo muri Galilaya y'abanyamahanga bari kuvirwa n'umucyo mwinshi. Yesaya igice cya 9:1-2, Namata igice cya kane murongo wa 13 kugeza kwa 17. Nanone nkuko byari byarahanuwe, Yesu yavukiye Betelehemu kandi yakomokaga mu muryango wa Dawidi. Nubwo abafarisayo bashobora kuba bari babizi, bashobora kuba aribo bakwirakwizaga byinshi mu bitekerezo bikocamye abantu bari bafite kubihereranye na Yesu. Ibibazo byisubiramo. Ni ikihe kintu cyabaga buri gitondo mu gihe cy'iminsi mikuru Yesu ashobora kuba yarerekejeho? Kuki abarinzi b'urusengero batafashe Yesu kandi se abayobozi b'idini bakoze iki? Ni iki kigaragaza ko Yesu yari guturuka i Galilaya?